wote rafiki, ndugu shabiki, mwambie muda saa tayari. Oh, wewe na sisi imara thabiti, pamoja tuweze fika mbali. Oh, oh,
so yeah.
Raise your flag, show your two colors.